kwaze kwamnandi uthandana nami. Yeah, ngihlale njabule dada. Kwaze kwamnandi uthandana nami. Yeah, ngihlale njabule dada. Yeah, uthando yempe. Yimpe ngabonakala. Ngiyakutshela uthando yempe. Yimpe ngaphela. Sithandwa sami we, bacishe bangithathela we. Dali wami we, bacishe bangithathela we. Akuyina kanzima sithandwa sami, izinsizwe zingake zazifuna. Akuyina kanzima da, izintombi ezingake zazifuna. Sithandwa sami we, bacishe bangithathela we. Dali wami we, bacishe bangithathela we.
Bacishe bang.
Sithandwa sami we, bacishe bangithathela we.
Bacishe bang.
Akuyina kanzima da. Sithandwa sami we, bacishe bangithathela we.
Bacishe bang.
Ulitemba ulinisehla senyuka na. Sithandwa sami uyimbokoto, uyimbokoto ulinisisabalaza na. Sithandwa sami ulitemba, yeah ulitemba ulinisehla senyuka na. Zimvula sasebusika nasehlobo kulinisehla senyuka na. Nalamhlanje usezekho kulinisehla senyuka na. Kulinisehla senyuka na. Nalamhlanje usezekho kulinisehla senyuka na. Sithandwa sami we, bacishe bangithathela we. Akuyina kanzima da, izimbangi zingaka. Akuyina kanzima da, izintombi zingake zazifuna. Sithandwa sami we, bacishe bangithathela we. Dali wami we, bacishe bangithathela we. Akuyina kanzima sithandwa sami. Akuyina kanzima da, izintombi zingake zazifuna. Sithandwa sami we, bacishe bangithathela we.
Bacishe bangithathela we. Bacishe
bangithathela we. Sithandwa sami ulitemba, yeah ulitemba ulinisehla senyuka na. Uyimbokoto, uyimbokoto ulinisisabalaza na. Sithandwa sami ulitemba, yeah ulitemba.